ZWAP.com.
Malule zilile nyama takezi kala ya mbali usane
naeza papaka napilila pakwana mwana ngazi kutopona yoyo ulo nichilaka we wanyanya amama mwe Tanza malo zandibo kutopola kwa nyanya Amama mwe yo 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 Zombo wandichi tanza malo zandibo kutopola kwa nyanya
Chile mwambo Jibune kamtototo Chile mwambo
Mbale na esa mama Goma na gangi wolimba Uyuge logo kafipa mani chita kuipa Manda manda Na papata tumilangi 911 Uyu mogazi ya zandipa Kaleza mama ni vera manda Wanyanya Ndaba kuchipinda chikangena Sini makurumu Mitopo, mitopo, pano mchuhuno Natopa, I surrender, mama
Jibune kamtototo Chilie mwambo Jibune kamtototo
Kongo dust Daddy dong, yeah Dipo ni chise nyenye Your body is the truth and anyenga wenye Chifunachi sebanye mwambo mfeshi hambo batu pizina tekanye Anyama tozi peteka chikati tete tete nozi peteka Mbezi kubwaya na chilikita vibration inga lubango wa pepeta I told her behave pasoko I carry a very heavy shamboko China guada no nipasa ngopo Mpaka vana kunya ila kuskopo
Amama mwe
Jibune kamtototo Chilie mwambo Jibune kamtototo
Jimambo Zuu alikaloa Mama ni magodila Mitopo, mitopo, pano mchihuno Ndatopa, I surrender Kine mwana wachichepele Matejinga undichofe Panga kwina zandipa Kiku msale kunatia Na kujela kamtaka zona juri Ukuchutila mpege zano jude Nile ya indale pelane Tima kukonda koma ndatopa mbale
Chilie mwambo Jibune kamtototo
Classic is still mbale Dala ya mbale Doji mwanza mea Alidola kuchirira bombwe Managers mwaba High flyer, auto shopu Mr. Makasi Nyama takezi Limango Yeah